Yande joyino witeni min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kori jagnalle e moɗon ni gallude Birnin Gawrele région mo Dosso ɓaale kewɗe won ko saami e cuuɗi kewɗe won ko saami e nanano ɗum laati ton en. Nonni ko watto gese maaro capantati kañum won ko ndiya ñaami dow gese maaro capantati e jeɗɗi fedde yimɓe waɗoɓe maaroje ɓen enɗan woduno ɗum ɗu konɗan tonuji ujunaji nogay ɗiɗi maaro kañum woni ko jaccondo leydi Niger e dow fi on enɗa. Nonni yewtere men pinnoane studio Kalangu haltana haala jawdi noy hawrirte e les communeji kañu e région ji gam batteɓe ko kamɓe jogo koye mabɓe e dow filo jawdi koɓe kettum enɗa. Kori dia ñalli e moɗon Soumana Amadou jangantan habaruji e fulfulde. Gallure Birnin Gawre ɗon wonno ko ndiyan toɓi sanne sanne ndiyan toɓiɗon ɗan dukonɗan waddi ko ɓaale kewɗe caami cuuɗi dukonɗan caami ɗon enɗa ɗum laatake dukonɗan ni hono saɗorma sanne yaade ɓiɓɓe wurtaɓe ɗon enɗan kano woni gomnanti kañum e yimɓe woɓɓe worɓe bawɗe he gaddani yimɓe ɓen enɗan ballaga yerno fande jowro wuuro ngo enɗan mbiyeteɗo Alhaji Amadou Aïdio Beyɗi haalniri Moussa Hassan e commune makko e hoore min jewtiti.
Mbiyaɗan heewi ɗe kuureje ɗuuɗe quartier teppe kare teji Dare Saram Fulfulde ɗon ni ndiyan ɗan ɓuuri natu nder toggoji cuuɗi caami gangale caami
noyi gonɗon gadda e yimɓe ɓe cuuɗi mumen caami ɓe
ɓe cuuɗi mumen caami ɓe nder janguirɗe ɗon ɗon ɓe goni ɗon min jaari ɓe
ɗe filla ballaga mabɓe ne noyi wonno waɗa
wallayi min keɓi ballaka arande fuu gomnati waddi ballaka muɗum gaɗa ballaka gomnati on ONG won mbiteɗo islamic relief heccitenga waddi ballaka on joni tomi woni ɗo ende aɗa nana olko ballaka gomnati goɗon ɓe gaddi kadin kureje ɗe keɓayno kanƴe gaddana kasin kamannaji na ɗon gawri na ɗon maaro na ɗon nebban na ɗon lanɗan na ɗon hewi gude borogoje faa he tantuji jiɗi yeddama
gese maaro ko watta capantati e jeɗɗi kam wonno ko fedde hono yimɓe waɗoɓe maaro woduno capantati ɗe kay fuu ndiyan naati ɗum bonni ɗum ɗum waɗan kotta tonuji ujunaji noga ɗiɗi ko jaccoto har filla ko darta maaro hittande hikka secrétaire général fedde nde enɗan mbiyeteɗo Mahamadou Hassan haalani bandimi Nafisa Adamu.
Oɗo andi ko ɓargol dande maayo gese maaro ɗen tawa ndiyam du ñaami palaji maaro ɗin fuu dow gese maaro capanɗe tati e jeɗɗi capanɗe tati muɗo on fuu ndiyam ɗan ñaami ɗum ko e haala ka kalten ka gese maaro sappo e jeɗɗi gonno nder ndiyam. Oɗo andi o fiidu mawni sanne nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ndiyam ñaami nimɓe amma iri ko hikka ɗum ɓuri bonde ndeni moƴani on hectare goto tonuji jeegon watta fuu ana tonuji ujunaji lasso e ɗiɗi e ko deki maaro kam woni ko bonani nimɓe noonni baka mbirguiri engrais e deme gaɗaɗe ɗen wala hen
les pertes en engrais labour.
Nonni yerno fawar joni joguiɓe ande sanne dow filla ko darta ñamduji nafoji ɓiɓɓe adamaɓe ɓe kaali haala fawar jondi konnan lekki mbiyeteki winde bundu laati ɗum du haako muɗum ɓe mbino woodi kullantereje kewɗe ko ñimoto ɓandu e ko sawruto yimɓe kanon woni Allah e ndiyele gonɗene ma wono bonna guesele kañum e kaliji waddi ko hande nde enɗan ni kañum winde bundu o enɗan heewa sanne e ɗum laatide konnan ɗum waddi ɗum caadake sanne ele nokkuito ɗum sonte le lumoji rewɓe laatiɓe to konɗa waɗoɓe luum majjum kayen won ko haalani bandi mbiyete Salamatu Kadri.
Haako winde bundu wakkatiji gon sakuru mawdun sottata kena ujunere e keme ɗiɗi hannden sakuru du walana ujunnaji joyi sakuruel lanɗan gel du kandu sottata kena demmu capanɗe jeetati yaade herami e woygu hannden gel sottata kena keme joyi yaade keme jeegoo haako kaccowa ta sallondirgal ngal walana keme jeegoo demmu ndu ko sonnata kena capanɗe jeɗɗi ko woni tasal ɓuulu kandu demmu ko sottata kena capanɗe jeegoo hannden ko walana herami e woygu haako joni wala riba miɗo heɓa seɗɗa seɗɗa wakkatiji miɗo waɗa baacile tati mi heɓata fuy to no tirsi neɗɗo maɓɓa gite mum nonda hoƴira nonda waɗa sotta neɗɗo no heɓoan seɗɗa sakuwel pamarel gel demmu ko walana ujunere e keme ɗiɗi joni ɗo ko walana ujunaji ɗiɗi e keme ɗiɗi yaade ujunaji ɗiɗi e keme nayyi
nani ono le savoir ministre ɓe ko waɗa alarbar nde sappo e jeego lewru septembre ɗumnanɗe nogayi gouvernement hoƴƴi laawol gam batte hono wattitide har fila ko darto walla remoɓe leydi men Niger ta heeɓi yettake e engrais ji ɗum won birguiji tubakoɓe ɗi enɗan ɗum waɗi ko fawari joni min landake hono hoorejo plateforme paysane kam wono fedde mawde hawrude remoɓe duroɓe leydi men Niger mbiyeteɗo Alhaji Djibo Bagna. O haali e do callalol ɗume woni nafakka hono laawol ngol ngo gomnati hooƴi. Mouktar Hammadou kañum wonko landimo.
To pellel remoɓe filla engrais o ni suuliɓe, ngam no hani noon ɗum ƴewtino filla boɗirka engrais o kam fuu fa hannden no wona no waɗe ko engrais o yotto to remoɓe ɓen. En o woni omo sonniri keɓol makko du nde en daari kile kewɗe no torra remoɓe ɓen sanne. Nde en daari fa hannden caka ko ardiɓe leydi gonno bi'a e ko wona no waɗe harkodarta filla engrais o ni feerodirol mangol tawti. Ko ɗum heɓane mosala du to seyto jo en bawɗe nangani himɓe nangana gomna ondu denne himɓe ko ni Allah waɗi ko en pirtake dow laawi moƴƴina fondita adaɗi ɗi enden kokkan remoɓe ɓen sembe. Amma no hani noon wi'aɓe nanga ɓeydu mosala on heɓo to accidi e filla on kan en tan, ngam jango to ɗum yaha ɗum wi'owa moƴƴinol waɗama amma ɗume moƴƴinol gol nafiri, ngam fa hannden silɓere nden sottay.
Duniyaardu kono leyɗe muɗum waɗi batu hono wudere wonnode hakkunde men e nange no reeni har filla ko darta kuɓɓu kuɓɓe ɗum ndu waɗi ko duuɓi 35 ni enda jonnon ɓe mbidu kondan ni hono hunde endan fuɗɗino no yoofa heɓa paamen dow majjum fa woɗa. Mbiyeteɗo Sani Ayouba goto e fii ko darto ladde je Diaye nani ko haalani Mouktar Hammadou.
Jome ande luggi ɗiɗɗe tabbintini ko hannden gaɗa duruwo duuɓi woronje e joyi wudde ɓe ɗu kambu wongu no hisina himɓe sarri guleki nange wudde de no ɗonno makko sanne du hana seɗɗa, ngam nde en daari dow hemre mayre lasoji nayi e sappo fuu hannde maɓɓake. Denne iɗum holla du kade ko deni jo en ande luggi ɗiɗɗe ɓe keɓi nanganol pelle jinganoje himɓe leydi e haaloɓe nani wudde de yaada yeeso maɓɓotode fuu. Ɗowtanade laaɓi adaɗi nder hawrine Vienne e Montréal kandu ni ɓuri wallirde, ngam laaɓi ɗi kaɗi nawtorade kulle bonnoje ɓeɗu kambugu. Leydi Niger no jokki gaɗa ɗowtanaki laaɓi cingaɗi ɗin, ngam ba hikkani de en daari dalila batu woronje e nayaɓu gaɗaguɗo filla durwididde kulle bonnoje ladde e Diaye kamfu e ɓeɗu kambugu. Ɗum waɗani moƴƴinoɓe kulle pewnoje ndiyan e ko nandi titta pirtol ko'e, ko watta ɓe kakkilo to boofi gaɗu nder golle maɓɓe fa kulle bonnoje ladde e Diaye kam fu e ɓeɗu kambugu coptoɓe jaha bonnina.
Noni fawani jondu konna ingal département mo wona région mo Agadez to ndu konna hitande hikka har fille ko darto hono ñaw jonte pabɓe enda no laatni himɓe sakkulla sanne. Ɗum waddini ko fawari jondu konna ni hono nokku to fawari joni himɓe jahatno cawro to endan kañum e safariji e goltirɗe enda ngalano keƴana himɓe no woɗiri. Ɗum wonno ko mbiyeteɗo Rahabidini Ataka laatiɗo kaalowo no enen do inde hono ɓiɓɓe leyti hono Agadez Kenya woni ko yeyi to endan o ndaare loctoronde enda ko yii ɗum woni ko haalni tarnal Fouda Ahmed dow callalol.
La période des grandes pluies
nder wakkati ƴoole mawɗe noon jonte paɓɓe du no ɗom nanga nimɓe sanne fini Allah fuuna nimɓe bittinire lokotoroje no nder nokkuje egga hoɗomɓe duno to tiiɗi jaaki sayi jontaɗo nde waɗɗina motere ko wadde lokotorore. Lokotoroje ɗen no ɗon gaɗa bawɗe mum fuu deyi nokkuje ɗen goni keƴa leece to fukkete wala sayni gere no nder mbeluji leɗɗe no gattana serom gere du no nder tendeje na ko loctorore nde heewi jonkay wala fuu to neɗɗo jooɗo. No woodi clinique to neɗɗo yoɓata sawrene gonɗo no wadda mballa mum kam ɗo ton heewi hay ankay ni fii o hulƴinake sanne jon o.
La situation elle est vraiment critique
nonni hara filla ko dartudu konnani hono himɓe waranoɓe ɗo enɗan kuure ono le lewru uttundu enna jeenayi muɗum kam wonno himɓe leydi France jeegon kañum himɓe leydi Niger ɗiɗon ton enɗan ɗenne to ƴeewol hono geelobi ladde to enɗan himɓe ko wiyete état islamique laatiɓe wonɓe darɗo filla ko darta jahaade ɓe mbi kamɓe woni ko wari himɓe ɓen endan ɗum nduɓe kalanoon e télévision mbiteɗo Alnaba. Alnaba odu ko wurtini kibaru o enɗan nenene kadi kono cuuɗi kibaruji kewɗi jeyaɗe leydi ma e leyɗe Yasin kaali haala ka endan e dow miccintingol ni ñande muɗum himɓe hono fande golloɓe feddetede actede Niger jeɗɗo kañum woni ko mbara e neɗɗo laatiɗo kañum du konna yeefa hollowaɓe geeloɓe ladɗi enɗa kandu warama ley majjum ɗum nene kadi konna ni kamɓe ɓe kaali ɓe mbi hono kamɓe waɗi oɗo masiba ele région enɗa mottila peeri. Noonni fawari jondu ele habaruji ne tawa du konna ɓiɓɓe leydi Niger ɗiɗon kañum woni ko cuɓa gam batte yahde ɗo inde leydi Niger to fawari joni gaɗo silman goɗon ko wiyete hono clap ivoire duɓinaɗi ɗe nogay ɓeydu konnani kam wonno goo fuu mbiyeteɗo Aladine Maiga kañum e mbiyeteɗo Aboubacar Jingare Maiga ɓeydu konna sukaɓe noon gaɗoɓe silman yerno hoorejo gaɗo silma e leydi men Niger mbiyete Alhaji Sani Maggori holliri o wi himbe non latibe dum wallan heb kambe dum be ngada golle kesse e ko wodi
actuellement des juristes on
e hala ka joni jewobe silimaaji ben no jewtinaaki silimaaji din nimbe duuno don jewadi den fijo non ngada nango sukabe ummatore dundu hokkata nana ummatore be fedde leede kawtude becca gota hano imo wano ni ngada kollol mudun silimaaji aranon fijo kollol silimaaji on godo ni yaaji nama yaade der leede sede yawode den leedi Niger illa puddol fijo kollol silimaaji ono fuddi e warde silimaaji ngarai mayga no tawa der ko burondirol wawde silimaadum ko ala den mayga dum do no tawa der ko burondirol walde ko silimaaji mawdi dim no fijo no mango wodungo mana mballobe leede Afrika e be leede duniyaar fu ngari illujon canal plus kaywari
deja ya canal plus kila
Hey banna no gonda ko woni habaruji on
subhanallahi bannira warjo da halana
alhamdulillahi tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coylumo de lore faba faba don nammi rebi didigo ibe kira goto on ma don batana higo makko bi ko dabbo lotorojo i don dagge de lenyol e himbe ko reere
inna lillahi kunni o wela banun nanu
Hannan na mi da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nannon bandirawo sede en kawndiri ko e meden en tokki laabi jo'inaadi kisinaydi himbe imma nyawgun en den tannon ketten kisin imma mago
inara yenya fu na tawaymo imma waya ma nyamata ma yahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal e leydi Niger
har yawtal men pinna hande ne en andi leydi Niger hoji laabi gan hokkutude hubere fu hore mu dum tewta jawdi mu ndi hore mu jawte tewtenir kam woni jangale itte ko ittete kam ko kawto be jogo ko e mabbe joni no dum ittirte no no jogire dum wono ko faawar joni mbiyetedo Adamu Umaru latido goto e hore be faawar joni fedde jewor fi on endan o halani bandimin Olivier Asokbavi
Leydi Niger kubeje iri didi wodi hubere de meri hawji e kubeje de conseiller be regioji kawji Adamu Umaru ardido accountability labo fedde jinga nore bibbe leydi hali no cede gollirtede de hawji mu wontir e fahande artibe ben no tekkinki nori golle mun darto
d'abord c'est que les citoyens doivent comprendre
handen ko himbe kani anda woni kambe kani ada dongal golle kanade wadede fu der communiji mabbe ko golle dedu gadi saytu cede hebaki cede dedu cede patanti e itteno ka en kawrete golle den gadi denne ibe kani yobude cede de heba golle den du gadire yaadu yeso hebu misali de en dari nokkunuku no wodi to yobante itte na bi en patanti hemre e woygu na keme didi dundu der hitani ko waddi fero dirol goldu kan woni ko communiji din ka en goni kana no wodi gada majjum itte e patanti jobetede de jonkay lawol lamu leedi kawrul jawdi gollirteni kan hawji fillam kandu halata no wadire e no de jabirte no wodi du fa handen labi lumaku gom der cakantarare den e commune on wawi nawtorade ga hebude cede ko golla
commune a accès
de no commune ji gonno gadire kono keba cede ko hawjeto du en
vous savez dans les communes on a
commune fu no wodi pdc horem hanu sigila mu hawjeto fille labi yadu yesu makko sigila odu do du joy siriorte deuter sigila odu fa handen do deutere yadu yesu mo region kan hani tugadi sigila leydi mawdo ondu domu mo region on tugoto denne de en darini commune fu sirioto sigila yadu yesu hore mu awo majjum fa handen no wodi ko indira PIR hanu sigila ko hawjo filla kawrol cede gollirtede eno cede den enden du kawjorte deni kawrama ganno hani non labi hawju din enden do tanu labi lamu leydi kawjidi filla joddinol commune ji leydi Niger do jonde ko
en matière de décentralisation au Niger
dum woni gollal ardibe hawzu der kawrol cede ko gollirte e hawzu mudum
on parle de politique de développement
de fille labi yadu yeso no wadi ko hani woni himbe ko e mu en acce cubo be gidi hawjo dum na neddo mobe koli ibe baydu fa handen singudo comité himbe holnibe ardo filla filla on du fa handen ni wattabe bendu no kani gollida non himbe cakantarare den do huune fun ko watte ko milete no wawi waddi yadu yeso der cakantarare den enda nafa
himbe c'est des actions de développement
e do don ko habrimi e fulfultili hande assalamu alaykum balen te jamwali